Papa Abraham, Kwawera na Kabili, Omwana Jesus, we are under the grace of God. Abana bakwalesa, Omwana Jesus.
Nali faya faya, lelo na msanga, uankumani na, shina yako emesia. Nali faisha, no mutima wanti onse. Messiah.
Ahondi lila, mwele sawandi Chinende pepa, mwefumo yandi Nga mwende kelesha, kuchina pona Nga mwashaneka, kutinafa Mwanalesa mwishaneka Ifisumande kabilo kuchita, kwenande filwa Ifibinshile faya Kwena nde kwanisha, mwana lesanga fweni Nikuisana laya, ini ngamwasha neka Nikuisana lalola, ngamwasha mwelesa Nale faya faya ine
Nale faya faya, lelo na musanga Wakumanina,
shina ya kwe mesia
Nale faya, no mutima wandi onse Messiah,
nale faya faya lelo na musanga Yesu,
nale faya faya lelo na musanga
wakumani na ine, shina ya kwa Yesu,
nale
faisha,
no mutima wandi
onse
Sanga, chivusa musuma Lelo na shindinkisha Chachine yawe kumwava Mwalimpele nganda Chachine yawe kumwava Mwalimpele chupo Nama nama suma Yawe nde mitotela Yawe nde misumbula Yawe nde milumbanya Shina lienu lisumbulwe
Shaka muleke, lesa wandi wa mweo
Lesa wesu wa mweo
Shaka mushe, lesa wandi wa maka
Ewa liku,
ina lesunga Uyu lesa vande
no
Ina lesesha
Lesa
wandi wa mweo
Mweo shesu
Alichifia
mweo shesu
Alibomba
mweo wandi
Lesa wa maka
Lesa
Lelo na sumina
Kwa shini nkisho
Nalolisha Eko mofunya kutali Nalolisha Bukulu bueno moline Mwanalisa pokeleleni Amalumbwaya Chine inena sumina Yesu
Wako Galile
Alichifisha pache pindema
Wako Galile
Atile fiose na fipu apalifwe
Wako Galile Mesia
Elisa,